www.rhradio.com. Neon. Neon. The Extreme. Follow on Facebook at DJ Neon. K-E-K-E.
The extreme. body control me like computer. Knocking it to say the seat of hooking it and daitika.
Daitika.
You know he love like he love nobody. To win the ticket to body. If it is your heart, you got it. Yeah, man, he got it totally.
Give us seven totally soda.
Come, everybody, come. Everybody, come. Everybody, come.
Everybody, come.
He's a god of massy. Looking for Bali heaven to Napati. So everybody follow him. Whether you are Rasta, I'm out now, dude.
You need to come to him easy. The way you are, easy.
Imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa.
Dear street, neon.
Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi, si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi, si kelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi.
Ya.
Me cruel on the beast.
Yakuma. Sita pita se
mana sina shaka
na we
menjaza na fura mangapi tumepa
kama una Bugatti kile amedu haki chama bukwenye dondo ndume
usho nobody knows tomorrow miaka 30 nikiishi kwa mokoro sina kitanda sina godoro nguo niliva zilikuwa za kuboro eh
leo mimi navaa maokoro juu chini jo hakuna kasoro maisha ya kitambo ya soro nimetia siku kama logo ya soro
eh alinipata nikiwa jobless alimta ani tu nikiwa formless tena nilikuwa hopeless OMG you need to know
alinipata nikiwa jobless alimta ani tu nikiwa formless tena nilikuwa hopeless OMG you need to know I'm a perform Mungu ameperform ameperform Mungu ameperform ameperform Mungu ameperform
Pepeta, 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 pepeta. time busy busy blaze. Nimekupa roho yangu unikande. Na kwa kiwanja ni mukate. Mazigiza zigiza chobo ni mulambi. Neno la Bwana kwa wimbo. Na imani ndo mukingo. Kuokoka ndo mutindo. Yeah. Ah, ndo mutindo. Nikilemewa unibebe. Ufukuze mapepe. Kwa adui unidede.
Kusemea hiyo miziko ilo mizito hata kubebea ayaya. Fadhili zake ni za milele na msifia. Yake macho naona unayopitia. Yakidondoka machozi hata kufutia. Na ikutoshe neema ukimsogea. Hiyo mizigo ilo mizito hata kubebea.
Trend.
Hey.
Fit, hey, they can't stop it. Hit to me stofi, moto, nakani kuzima, magic baptist.
Tukupa pilka pilka ya kufika mbali. Okay. Tunaskika streets, cheki sticker matri. Yeah. Nani power ya Jesus, si cannabis. Hits tunapika wana eat.
Nani?
Na wapa ma singles, jubados, jamari. Down with the devil, ka smoke and a filter. Sifuati mkata wazito wa Twitter. Company Steve, wana trade na beef. Niko na knife ya bulta, so silete beef. Fillers, my title, daddy ni win mama. Ati wini bila pakati ni cause drama. Na can be easy, ni hope una understand. Nipe mic bro, kwanza weka kwa stand. Kuna vitu nataka raya wa understand. Hato nipe clutches, kuna vitu siyazi stand. Kaburi na neighbor, utadai solo. Sidai bandai na philosophy yolo. Wanacheza rumba na simba mwenye nja. Na tumba za rumba ziliwatia kicha.
Acha ni nene, acha ni nene.
full gear. Kwa Jesus masela, mini shatronia. Bado niko saved, kanamba kwa sim card. The joy of the Lord, na move your puzzle kizo. Niko on fire, katoms a secondary. Mr. DJ, nipe set kama geometry. Innocent but I'm weapon in Bible. Nite Mr. D, 13 disciple. Sinanga vibe, na hawa makatel. Juato anajua na vibe vibes ni tell. Nite the late, pila face kwa bitchery. Dead resurrected na Jesus Calvary. Ni rap kwa trap ya maraba dampa. Jubila kima sela, aiwezi tamba. Wanacheza rumba na simba mwenye nja. Na tumba za rumba ziliwatia kicha.
Na mengine utaongezewa. Nimesota niko chini nikatumiwa fare na lunch na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo ndizo vitu mimi napuliza. Sika wahida ni miujiza. Za Jesus zimeshinda za giza. You pray for your big cowboy, someone somewhere and I pray to one day akulepiza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad. Weka energy ya bodyguard. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one here hata devo anabwaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima zima na uzime kabisa. Tuliza watu wa punyeto, wasafishe rada, wasipoteze generation. Tuliza ma politician, wawache corruption, wasimalize our nation. Ukipata buda, anatuma mtoto, fegi, what do you do? Boy, amejisunda, anawatch King Wati, man, what do you do? Tunaifanya, vile tulikuwa tunafanya vumbi kidrop kwa mitambo. Tunaifanya, vile tulikuwa tunatoa dudu kwa mato kitambo. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad. Weka energy ya bodyguard. Zima, any other fire, cause the one you bring is hotter than hotter than a fire. Zima, moto wa uchawi, cause this one here, hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways.
Don't get a damn, cut me out to give thanks and praise. Father God, the most and what we put a smart on the face. And that's why he get it full of us and bullshit in the realm. Sometimes the blessing come around me, not no God, them and I'm a blonde. Father God, the really love me, put in fan pan body. So me take it on again, rewind and come back again.
Hey, your team, if you shake and now freeze and keep praise.
And now you know how I me always got Jesus on me case. Yo, yo, give me now, see.
Give me. I am so blessed, my soul is at rest. Oh, give thanks, cause I am so blessed, my soul is at rest.
Me you just straight away, they you them see me spit. When I check out the way I'm just, sometimes me look like it's a skit. Takes them out like the mascot, when all the issues navigate me father's masses, when me get a no salvation, nigga shit. Call him name, my dear, all the time where you need him, trust. Call him name, my dear, give me the app, me know him got your trust. Call him name, my dear, say man, you know this one time, tell him what you want, me a man for the good, me no one, you know man, give me no attention to my eyes.
DJ Nia, K.E. The Extreme, follow on Facebook, Instagram, and Twitter, at DJ Nia.
Me love them, put in front pan body. Oh, yeah. Stun them, I go praise them if you don't. Sam, yes, stun them, I go praise him if you don't. Cheese them, I go praise them if you don't. If you don't know cheese them, I go praise him. Yo, let's just say, me God, that's why me put them top most. And I be get him in a most, now where me raise and where me bust. Never know how much it cost to save me soul and tell the cost. Some them say that I am loose, but all the days me put in post. Call him near me, my dear. Only tell me where you need him, trust. Call him near me, my dear. Give me the help, me know him got you, just. Call him near me, my dear. Say, man, you know this one, tell him what you want. Me, you want for the God, me no want him, man. You know, man, him no change no mind.
I'm so high on Jesus, the Lord is mine. Yo, me full of Jesus, and I'm a cloud nine. Me full of Jesus in a me bloodline. Read carefully a dandelion. I'm full of Jesus cause in a me bloodline.
Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. Say that no, me never run from you. Got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. Say that no, me never run from you. Got some reasons to worship you.
Do you want to live
for the firm.
All the single ladies came. Church, you love you, screaming.
salvation. I fought my way here, so yes, I know the cost. Hallelujah to God, the one who died on the cross.
we Vicky, let it go. Me pray son, send me your pray son. Who? Pray son, send me your pray son. Me know me papa go and do some new thing. Hey. Me pray son, send me your pray son. Who? Pray son, send me your pray son. Me know me papa go and do some new thing. Hey.
Vicky Fungus.
Mr. Batman, you a good man. Don't let them fly astray and teaching them
sababu mimi nimesha vifiga tike. Niko mbili za kubaba nitumie jisi upenda vyo manake. Wili urembo na maringo ya kiyote ni chakula cha mchwa. Lakini umeniona, tino menichagua. Sasa mimi na wewe, hadi mwisho wa dahari. Zeki telefoni unipo mimi nitakusifu.
Oh, Cause yo zalin zambe ya babado, yo zalin zambe, yo no biki sangolongo langa la pasi. O zalin zambe ya bolingo, o zalin zambe ya boboto, o zalin zambe yo biki saka,
yo biki sa biki sa.
Yo zalin zambe ya bolingo, yo zalin zambe ya boboto, yo zalin zambe, yo no biki sangolongo langa la pasi.
Nimeona walopendeza, lakini Mungu menidatisha kwa wema wako.
Chiku chiotai, aste aste na kupata we. Chiku chiotai, nakshi nakshi me shika kabisa. Chiku chiotai, aste aste na kupata we. Chiku chiotai, nakshi nakshi me shika kabisa. Chiku chiotai, aste aste na kupata we.